von Herzen dankbar für
Nous sommes
sein Wort.
De tout cœur reconnaissant à
n'umutima
Dieu
wose
parole,
turashimira Imana kubw'ijambo ryayo twumva ari ryinshi cyane ku rugero rukomeye cyane ndetse tukaryumva ritabugama byaba ari inyigisho ryaba ari igice cy'ibyahanuwe ku mateka agakiza byaba ari ubwiru bw'Imana ubwiru
en ce temps ou alors
bw'iki gihe cyangwa se inyigisho y'urufatiro by'itorero byose Imana tugiriye ubuntu bukomeye cyane nta nshingano dufite ku madini nta n'icyo twifiteho nk'inshingano inshingano dufite ni imwe gusa ni inshingano dufite ku Mana kugira ngo biba byose tuyikorere ibyo gukiranuka kugira ngo igaragare ko ari ikiranuka muri iki kigoroba turi bufate umwanya wo gusenga dukwiriye kugera aho tugira ubumwe bw'ukuri mu masengesho kugira ngo umwuka ahindure imitima ayihe ubuzima kandi yihishure ku bijyanye n'ijambo dushobora kuvuga ko twaryakiriye rigwiriye ariko ku bijyanye n'iby'umwuka wera akora twavuga yuko twasigaye inyuma gato Imana tubonemo ibyo ishaka twere kuba abumva gusa ahubwo tuba abantu bakira ibyo bumva kandi ibyo bijya bibaho igihe wikinguriye Imana mu masengesho ufite kwizera wifite icyizere yuko iyo uyegereye isenze ukizera yuko ibyo wasabye wamaze kubihabwa uko niko kwifata neza bikwiriye kuko ku Mana byose byararangiye byose byarasohoye mu kanya gato gashize na ganiye mwiza Kupfer na mwiza Jirso dufitanye ubumwe budasanzwe ni koko twese hano dufitanye ubumwe ariko bene data rimwe na rimwe tujya tuganira twarangije kuganira dufashe umwanzuro yuko tutari abagatulika yuko buri gihe tudafata igitabo cy'isezerano rishya tukagenda tugisubiramo ariko twizera yuko muri Kristo Imana yasohoje gucungurwa gutunganye rwose kandi uko gucungurwa ni ukwacu tukaba twaracunguwe ni koko ushobora kuba umunyedini ukibwira igihe cyose ibintu byose ushaka kubikira ku murongo buri munsi ariko se ni ryari twakwizera ko byamaze kurangira niba dushaka kubikora buri munsi oya uko siko bimera dukwiriye kwizera n'umutima wose ko Imana izahora ari umunyembabazi ku bwacu nk'uko ibyanditswe bivuga ngo ngirira imbabazi iyo nzazigirira nk'uko biri mu Baroma 18:19 yababariye ibicumuro byacu byaha byacu turi umwandu we kandi ibyatubaho buri munsi cyangwa se ibitubaho buri munsi tubigarurira Imana tukiri imbere y'Imana ariko tutemeye ko Satani atugira imbohe muziko umwanzi ashaka kugira abantu imbohe mu bitekerezo byabo ashaka kubabaza ashaka kuguma abashinja ibyaha ku buryo dashobora kunezerwa ariko ureba mu bwiru bw'Imana akamenya agasobanukirwa yuko ari ubuntu twaherewe ubuntu uwo atangira gushimira Imana kuko yizera kandi kuko yizera arashima ibyo birajyanirana nubwo nta murongo n'umwe nasomye
nous avons écouté hier soir et
ujyanye n'ibyo twumvise ejo nimugoroba no muri iki gitondo ariko bibiliya yose byukuri yuzuye imirongo dushobora gusoma igahura n'ibyo twumvise twabonye mu rwandiko rw'Abefeso dufitemo igice kitwigisha uburyo cyangwa se icyo dukora dukwiriye gukora icyari cyo Abefeso igice cya kane nta kabuza mu gihe cyahise twarebye uburyo Pawulo avuga ibyo gutoranywa ibyo kumenywa mbere hanyuma gutegurwa ariko nubwo ari uko mu gice cya kane ku murongo wa 22 tuhasoma aya magambo Abefeso 4:22
qui se corrompt par les convoitises trompeuses
ibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana na 3 mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana bishatse n'ukuri koko dukwiriye kwiyambura umuntu wa kera tukambara umuntu mushya twumvise yuko Imana ishaka kudukuramo wa mutima wiwiye kaduha umutima mushya umutima ushobora kumva umutima wuzuye imbabazi umutima umwuka w'Imana ushobora kujyamo umutima ushobora kugaragaza imbuto z'umwuka twabonye muri iki gitondo yuko dushobora gusa kwiyegurira Imana akaba ariyo dusanga tugahurira hagati mu nzira aho ni Golgota aho niho duhurira n'Imana kugeza aho umuntu wese aba agenda ari wenyine Golgota nta muntu ugendana n'Imana Golgota niho duhurira n'Imana ariko buri muntu wese niwe ugomba kwizana Golgota akamenya yuko aho ariho Imana yishuriye muri Yesu Kristo umwami wacu aho niho habera ibintu umuntu atari kubasha kwikorera ubwe kungwa n'Imana kuzuye kugarukira Imana amahoro ku Mana umuntu uhagarara ataragera Golgota ahura n'ibibazo ubuzima bwe bwose ariko ugera Golgota akarambura amaso agatumbira umwami Golgota amenya ibyabaye kubwe uwo kubwe haba ibintu bikomeye kuko nta muntu wabasha kubigeraho kubwe tugerageje kubikora ubwacu bishoboka ko tutagera Golgota dukwiriye kumenya tugasobanukirwa yuko twabambanywe na Kristo dukwiriye kubimenya mu kwizera tukabimenya ko ari ibintu bifatika Imana yakoze kubw'ubuzima bwacu icyaba cyose Imana niyo ifite ukuri ntimukibwire yuko mu byacu bwite Imana izigera itubwira ko dufite ukuri tukwiriye guhora tuvuga ko Imana ifite ukuri tukavuga nk'uko byanditswe ngo ni wowe Mana ufite ukuri igihe cyose iyo ari ikintu runaka Imana niyo ibigifite mu kuri hari byinshi byavuzwe byabwirijwe byahinduwe ariko twebwe icyo dushaka ni umutima w'iyo ngingo ntabwo dushaka gutekereza no guhimba ibitekerezo runaka ahubwo turashaka yuko umwuka w'ukuri w'Imana uri hamwe n'ijambo ry'Imana ry'ukuri ubona bibona umwanya wabyo mu mwana w'Imana w'ukuri kandi nanone ni ingenzi
regardez une source s'est ouverte et il doit en être de même pour nous tous et le Seigneur dit l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source qui
jaillira. Umwami yaravuze ati
parlait de l'esprit qui devait venir.
Unyizera uko byanze bivuga imigezi izadudubiza ibugingiza dudubiza muri kugeza.
Ce n'est pas la bouche qui commence.
Kwerezo yavuga iby'umwuka yarabindaga kubona. Murabona ntago bihera mu kanwa kumunwa bihera mu mutima, bihera mu mutima bikazamuka bigakwira ahantu hose, iminwa ikabona kunyeganyega akabariko dushobora guhimbaza Imana. Ejo ni mugoroba twumvise urugero rwa bya biti byari byambaye ubusa. Mwineza Jules yambwiye ngo mu minsi yashize yabonye ibyanditse muri Ezekiyeli ibiti byari byarumye hanyuma byaje kumera. Imana ishaka kutugira ibiti byatewe ku mugezi bikaba byera imbuto mu gihe cyabyo. Ibyo ntabwo bituruka kuri twe, ibyo bituruka ku mbaraga z'Imana zishaka gukorera muri twe. Nanone ntabwo ari umuhate wacu ahubwo kwizera. Ibyo binyeganyizwa gusa no kwizera. Niba tutizera ibyo ntibikunda. Dukwiriye kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, ubwo nibwo inzuzi z'amazi y'ubugingo zizatemba ziva mu nda yacu. Ariko ntimwigore mu mitwe, ntimwibaze ibizaba, mwizere ibyo Imana yavuze maze mubihindure ibyanyu bwite. Dushobora gusoma imirongo myinshi mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umurongo wa Bibiliya uzwi cyane mu isi hose uri muri iki gice mu gice cya 37. Ahavugwa amagufa yahindutse mazima, ibyo nabyo Imana yabyitayeho. Mbese ibyo byabayeho bite? Byabaye yinjiza umwuka abigoramo umwuka. Ezekiyeli igice cya 37 ni igice cy'ingenzi cyane by'ukuri. Avuga ibyo kuzuka k'ubwoko bwa Isirayeli. Ariko mbere y'uko ubwoko bwa Isirayeli buzuka, itorero ry'umwami rikwiriye guhindurwa rizima, rikwiriye gutunganywa, ririmbishwa nk'umugeni mbere yo kuzamurwa mu bwiza. Twese dukwiriye kuba dufitanye ubumwe n'Imana n'ijambo ryayo n'ibyo ikora, ndetse dufitanye ubumwe natwe hagati yacu, kuko nibyo Imana yasezeranije. Aho niho Imana yasezeranije umugisha wayo. Ku murongo wa kane Ezekiyeli 37:7 murongo wa kane arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwire uti yemwe mwa magufwa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Rona bwa mbere abanza ku ijambo ry'umwami habona kuza umwuka w'Imana. Twumvise ngo umwuka w'Imana agendagendaga hejuru y'amazi, ariko aho ntacyabaye. Maze ijambo ry'Imana ryiyongera ku mwuka w'Imana, nuko byose nibwo bijya fasha ishusho bifite ubugingo bwo byose bibaho. Buri jambo ryose ryavuzwe n'Imana ryarasohoye imbere ye. Nibyo yaravuze, ibyo yavuze biraba, arategeka birakomera. Umwuka w'Imana yaherekezaga ijambo ry'Imana, yagaragazaga, yashyiraga mu bikorwa cyangwa se yagaragazaga ibyo Imana yavuze. Ni nako amasezerano rusange y'ijambo ry'Imana twumva muri iki gihe agomba guherekezwa n'umwuka w'Imana. Bitari imibereho isa nko kubaha Imana, ahubwo bikwiriye guherekezwa n'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'Imana bihindura ijambo ry'Imana kuba rizima. Murabizi hari igihe Branham yavugaga ku bijyanye n'impano akavuga ibintu bikomeye, kandi tuzi ko ibyo byose ari ukuri. Hariho abantu benshi basizwe n'umwuka wera, ariko bagasiribanga n'ibirenge byabo ijambo ry'Imana, bakubatemera kubwirwa.
même dans les églises,
tubibona ndetse no matorero ya yandi mu myaka yashize wabonaga apfa kwihangana bashiki bacu bakemera gutera ikimisatsi yabo urafite ibigaragaza inyuma byose ariko imbere iyo nta na kimwe kiri kuri gahunda ntacyo bimaze kwita ku by'inyuma biba kuri gahunda misatsi miremire se imaze iki kwita ku bidyo se imaze iki niba mu mutima byose bitari kuri gahunda. Mwami yaravuze ati iyo byose biri muri gahunda biri imbere n'inyuma nabwo niko bizamera. Ariko niba ubu tubona niba no mu matorero iyo ubutumwa bwiza bwuzuye aba
dans la chorale
ko muri korali bambaye amapantaro ni byose byahindutse ibintu bisuzuguritse ariko nyamara ngo wakabonye umwuka wera akabibwira ko wabonye ubwiza bw'Imana iyo mwiza Branham avuze kuri iyo ngingo atyaye wumva harimo mu mutima kwikunkumura ukavuga uti cyangwa se
ce n'est pas l'esprit de Dieu.
Kwivumbagatanya. Kuvuga ati mbese ibimaze iki? Niba uyikoko ari umwuka wera, habaho umurungu uguzana ijambo ry'Imana. Nawe ijambo ryaba rityaye kurusha inkota ifite amugi impande zombi. Haboneka umurungu uguzana ijambo ry'Imana kubwa ijambo n'umwuka. Ariko iri jambo turashaka kuryitaho rivuga umucyo w'Imana utari umucyo w'abandi. Uyu munsi Imana iravugana natwe ariko tutabyitayeho tutabihaye agaciro byashoboka ko mu myaka 10 iri imbere ibintu byose byazahinduka ariko mere ibyo babwire Imana izakora ku buryo haba abato haba bakuze tuzabona iby'ingenzi kuri twe ntabwo tuzaba indorerezi gusa ahubwo tuzibonera uburyo turi kwinjira mu gutungana rwose nifuza kubona uburyo tuyoborwa kuva mu cyo tujya mu mucyo urushijeho mu kumenya tujya mu kundi ntabwo nshaka gusa kuba umuhamya w'igishyitsi cyangwa ikigihe cyose ndashaka kubona uko ibintu bigenda imbere mu buryo bw'Imana kandi ntabwo niteze yuko tuzamanuka abashaka kumanuka bamanuke ariko twebwe turashaka gukomeza imbere hamwe n'Imana kandi hamwe n'Imana turushaho kuzamuka tuva mu mucyo tujya mu wundi tuva mu kuri tujya mu kundi kurushijeho ku murongo wa 9 haravuga ngo Ezekiel 37 ngo azarambwira ati hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu maze ubwire umuyaga uti ukuri ko mu gifaransa ngo umwuka uko niko umwami witeka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho ku murongo wa 10 nuko manura uko yantegetse maze umwuka uyinjiramo nkuko nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo yiremamo inteko nyinshi cyane sinshaka kwinjira mu burebure bw'inyigisho y'ibi bintu ariko ntabwo natangazwa ibi ntabwo natangazwa no kuba ibi ari bigaruka ku Israeli bazafanywa bakagaruka mu bwami bw'Imana kubiko sumuko Imana wagarutse muri bo maze barahaguruka biremamo inteko nyinshi ibyo Imana na izakorana n'abasigaye ba Isiraeli bise nishoboye kubikorana nabo basigaye mu itorero byanditswe kuri Isiraeli ngo naho mubare waba wangana n'umusenyi ku nyanja bazarokoka nibo bonyine bazakizwa bise ku itorero bimeze gute hasigaye abantu babarwa ku ntoki umubare muto rwose utagaragara ariko abo barokotse abo bake basagutse nibo Imana ishaka kurangizanya nabo amateka agakiza kuko uwiteka dakeneye ibihumbi 300 kwa kundi bya bimeze mu gihe cya 300
personnes suffisent pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a
prévu.
Et par grâce, nous voulons partir de ce temps.
Na magana tatu barahagije gusa kugubuntu turi muri abo magana tatu. Ntabwo ari amahitamo yawe, ntabwo twe twamukunze niwe wadukunze, twe twamushatse niwe wadushatse. Ntabwo ari twe twamushatse ngo tumubone niwe watubonye. Ariko kuko tuzi ko yadukunze, natwe dushobora kumukunda no kumukundisha umutima wacu wose. Nanone undi murongo wo mu rwandiko rw'Abaroma wo tuzi twese uvuga iby'urukundo rw'Imana rusukwa mu mitima yacu n'umwuka wera. Umwuka wera si ibyo twirarira, ntabwo ari ukwirarira, ahubwo niyo kamere ya Kristo. Abaroma igice cya gatanu umurongo wa gatanu. Abaroma gatanu gatanu. Ariko bene ibyo byiringiro ni bishukana, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu, kuko twaruhawe n'umwuka wera. Ezekiyeli twasomye yuko Imana ishaka kuduha umutima mushya n'umwuka mushya, yashaka kuduha umwuka wayo. None hano turabona turerekwa uburyo ibyo byabaye ngo ibyiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Kuvuga birasaba gusoma imirongo ibiri cyangwa itatu ibanza ivuga ngo kubwo kwizera twahawe gushyikira ukuri ibyo byanditse ubuntu twahawe. Kubura kwa kabiri handitse ngo dushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Murongo wa gatatu. Si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kukabatera kunesha mu bibagerageza, kukunesha kukabatera ibyiringiro. Noneho murongo wa gatanu ugakurikira neza ngo kandi bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, ntibishukana, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Kimwe gikurura ikindi. Ubuntu twahawe, uburyo dushyikira Imana, umwenda ukingirije waratabuwe, amaraso y'umwana w'intama ntabwo yamenetse kubw'ubusa, ahubwo yinjiranye amaraso ye ahantu ho mu ijuru kugira ngo ayatambe kubw'ubuntu, kugira ngo abe umutambyi mukuru kugeza ubwo uwa nyuma azahamagarwa, maze umugeni agashyikira gutungana kwe. Ubwo nibwo ahaguruka mudusabira, akaza no kudushaka nk'umugeni ngo atujyane mu rugo. Nuko rero uko niko dushyikira ubuntu twawe ubungubu kubw'umwuka twahawe, kandi tubihabwa kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko ubuntu bw'Imana nabwo bujyanirana n'ubwiza bw'Imana. Niba koko twarahawe ubuntu n'Imana, niba koko twarabuhawe ubwo buntu, icyo gihe tuzabona n'ubwiza bwe. Twifuza ko n'ubwiza bwe. Handitse ku murongo wa gatatu mu Baroma gatanu ngo si ibyo gusa, ahubwo twishimira mu makuba yacu. Ni ukuri akenshi turitotomba, cyangwa se wenda navuga ko ari uko njyewe meze mu gihe cy'intambara, mu gihe haje iminsi itatunejeje, kandi iyo minsi yasezeranijwe abantu bose abatarayibona, iyo minsi mibi nabo bazayibona keretse umwami agarutse vuba. Baroma gatanu ku murongo wa gatatu. Usibyo gusa sibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Amen. Niba ari ibyo rero dukeneye makuba, mbese amakuba ni gute twaba tutayashaka? None twabona kwihangana gute? Kandi kwihangana turagukeneye kugira ngo tuzabone amasezerano y'Imana ya nyuma. Tugize akantu nakamwe tubura mu munyururu oya si ibyo byose twasengeje mu jambo ry'Imana mbese mwambwira icyo Imana yaba yaribagiwe buri ngingo yose yaramurikiwe buri nyigisho yose ira buri kumenya kose byose biri hano mu jambo ry'Imana mbese Imana nikiyibagiwe yibagiwe ibyaha byacu ndetse yabijugunye mu nyanja yo kwibagirana amen uko niko byanditswe ku murongo wa gatatu ngo kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana mu rugo wa kane kandi kwihangana kugatera kunesha mu bitugerageza kunesha bitugerageza uko kunesha kugatera ibyiringiro dukwiriye gushikama mu bitugerageza tugashikama mu ibyaba byose agakiza kacu nago gashingiye ku bintu by'igihe gito agakiza kacu nakiteka kandi tuzabana n'umwami iteka byose kuko twahawe ubugingo buhoraho nashakaga nanone ko turirimbire hamwe indirimbo ngo nuhagiwe ibicumuro byanjye byose cyangwa se ibyo ndegwa byose ku iherezo hari amagambo avuga ati yego ndizera nizera umwana w'Imana iteka ryose urabizi kubera ko ibyanditswe tubifata neza uko biri rwose nkuko Imana yadusigiye mu ijambo ryayo mu by'ukuri nta murongo n'umwe uvuga yuko umwana ahora iteka ryose ahubwo ibyanditswe aravuga ngo uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye iyo ndiririmbye inyikirizo njyewe nyiririmba mu buryo buhindutse mihinduye ngo umwana w'Imana ufite ubwiza ntabwo uvuga umwana w'Imana w'iteka ryose nibyo dushaka ibyanditswe byera uko biri koko ibyanditswe byera bivuze ngo data twese uhoraho ibyo tuvuga ngo amen ibyanditswe bikavuga ngo twahawe umwana w'umuhungu tuvuga ngo amen ibyanditswe bikavuga ngo ni umwami w'amahoro tuvuga amen ibyanditswe bikavuga ngo ni Imana ishobora byose tuvuga amen aho naho tukavuga amen ariko tuvuga amen iyo twabibonye mu byanditswe tutabibonye mu byanditswe amen ibihari kuki dukwiriye kuvuga amen kugira ngo kuki twavuga twakwitiriza amen ku bintu abantu bahimbye nabivuze ejo nimugoroba ntago nkibuka neza ariko iyo ubwo nasomaga ngo ku bumwe bw'ubutunzi ngo bw'Imana abantu bakwiye kubibona ni gute mu cyegeranyo cya buri kwezi umuntu w'Imana ukomeye umuvuga ko ukomeye ya kwandika ubutatu hanyuma bikaba mu buryo asunzwe ntigeze mbona arasobanura ngo ubutatu bw'Imana ngo bugize ngo ubumwe bw'ubutunzi byite ubwoba mbese niki twavugize hano vuga mu nsi ishize ariko ibyo ni ukuri tubona ubuntu Imana tugiriye ubwaribwo abantu bajyanye n'ibirimo benshi bazana bemera izo nyigisho ariko se wamenya ko ibyo bihimbirwa hehe ntago bazi ko ari ibintu by'ibinyoma bibatiza nabi bakana igisho ubutatu mu binyoma iyo ari ijambo ry'Imana Imana ibiri muri twe kandi Imana ntabwo yarengera ijambo ryayo kandi Imana ntizigera yemera gahunda z'abantu ifite gahunda ubwayo kandi iyo gahunda yayo niyo dushaka kubamo Roma 5:5 nanone ngo kandi ngo ibyiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu n'umwuka wera twahawe
un amour divin
urukundo rw'Imana ruboneye rwera ntabwo
bita
ku bibi n'urukundo rwishimira ukuri nk'uko twese dushobora kubisoma mu Bakorinto ba mbere 13 no mu yindi mirongo mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 14 tubona nanone amagambo azwi cyane ngo kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ari abana b'Imana Abaroma 8:14 15 ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba
ou la peur
ahubwo nawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti Abba Data, nta bubata ukundi. Mbese ejo mwumvise Data Branham avuga ngo hariho abatwaza igitugwa hano hose, naribwiye nti hariho Papa Vatikani, ariko hariho ba papa bato bato ibihumbi n'ibihumbi hano hose. Imana itugirire ubuntu, tumenye tugire ubutware bumwe, ubutware bw'ijambo ry'Imana hagati yacu. Nta muntu n'umwe mu isi waba ariwe mutware mu buryo bwo bwose. Ubutware bw'Imana ni bumwe, kandi ni ubutware twahawe n'Imana kubw'ijambo n'umwuka w'Imana. Ariko nta muntu ufite icyo yavuga, habe na mwene Branham nawe yabwirije ijambo gusa, kandi muri iryo jambo nimo harimo ubutware. Imbaraga zari muko yatoranijwe n'Imana kugira ngo abwirize ijambo muri iki gihe. Mwese mwarabibonye igihe amashusho twayabonaga hano ubwo yari aho ngaho, nta mbaraga afite, yari umunyantege nke, akavuga ati hari ikintu ntegereje. Noneho imbaraga zaza akaba ari rwo agira imbaraga. Aho kuko niko turi abanyantege nke, ntabwo twiringira ubwacu, twiringira Imana. Yaba gusa uyu munsi twasenga ngo tubone imbaraga mu Mana bitari kuba mu bubata. Munkundire nongere mbisome, nongere nsubiremo umurongo 15 mu Baromi igice cy'8, ngo kuko umwuka mwahawe ntabwo ari umwuka w'ububata kugira ngo mube mu bwoba. Ni bangahe bafite ubwoba, batinya ibingibi, batinya biriya, bagatinya urukundo rwirukana ubwoba. Ubwoba ntibuba mu rukundo, mu rukundo habamo ibyiringiro, icyizere, kugira Imana icyizere. Mu rukundo harimo ibintu byose Imana yadusezeranije, ni imbuto z'umwuka. Nuko rero ntabwo dushaka gushyirwa mu bubata twe kuba mu bwoba. Oya, ntitubikeneye. Turi mu cyizere dufite Imana. Uko niko dushaka kuza imbere y'Imana dufite kubaha. Hari itandukaniro rikomeye, ntabwo ari ubwoba busanzwe, ahubwo ni ubwoba bwo kubaha. Uko niko duca bugufi imbere y'Imana, kandi tuza mu kwizera tukaza imbere y'Imana dufite ibyiringiro, kuko tutahawe umwuka w'ububata, ahubwo twahawe umwuka uduhindura abana. Kandi koko ni mukuri dutakira Data tuti Data uri mu ijuru, kuko yaduhinduye abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko ku murongo 16 haranditswe mu Baroma 8, uwo mwuka w'Imana ubwe niwe uhamya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Amen. Ubuhamya bw'umwuka w'Imana uhamiriza umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Mbese Data Branham yavuze iki? Yavuze ngo ntacyo twize dukora ngo kugira tuze muri iyi si, ngo tuyivukiremo, nta n'icyo twakoze kugira ngo tuvuke ubwa kabiri duhawe ibyiringiro, kubw'ibyiringiro bizima. Amen. Byose biri mu mugambi w'Imana, kandi twinjijwe muri umugambi w'Imana. Ndashimira cyane kuba ntaravukiye muri iyi si gusa, ahubwo ko
j'ai été sorti de ce monde, que je suis né de Dieu,
nakuwe muri iyi si, nabyawe n'Imana, nahawe ubugingo buhoraho, kandi umwuka w'Imana akaba ampamirize yuko nahindutse umwana w'Imana. Icyo gihe isi yose nawe yasenyuka, ntabwo bihindura ibyanjye. Nimwizere yuko hariho ubutware, hari imbaraga muri iyi si byahindura ubusa umwami w'Imana. Ibyo ntibiriho. Satani ntabwo ashobora byose. Uwibwira ko Satani ashobora byose aba yaritiranije Satani n'Imana. Hariho umwe gusa uzi byose, ushobora byose, ubera hose icyarimwe, uwo ni Imana.
Dans ses actions ont déjà été définies.
ariko satani mu byakora iherezo ry'ibyabyo byose ryaravuzwe amaherezo azacyugwa urubanza icyo gihe ntabwo imana izaba ariyo iri bumwiteho ahubwo mikari uzamwitaho umunsi muri ikirage umwami yaravuze ati ngo noneho umutware w'isi azacyugwaho iteka hanyuma aravuga ati umutware w'isi yaciriweho iteka kandi twarabohowe dufite umudendezo imana ntiyitaye ku bindi byinshi ahubwo imana yitaye ku nkomoko y'ikibazo kandi ibyo ni icyaha icumuro nibyo
était que des victimes collatérales.
Et twese twazize ibibazo byabaye. Et ntacyo twakoze kwagenewe kuba abana b'Imana here kuremwa kwisi. Mbere ikuremwa kwisi. Nanone hano ibyanze hano byose ni birayebuje ku murongo wa 17 Abaroma 8 kandi ubwo turabana bayo turi nabaragwa ndetse turabaragwa b'Imana turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe bibabarero ntabwo ari ibintu byanjye bibabarero rwose si ibijya si ibintu byanjye wende se hariho nabandi bameze nkanjye ariko imibabaro nayo iri muri ibyo birajyanira imana ntabwo izigera itwikoreza ibiruta ibyo twabasha kwihanganira kwa byumvise niba twemeranya n'Imana icyo gihe umutwaro uranguha uroroha mwene data Branham yaravuze ati ati iki gihe ngo umutwaro uremera nk'amababa nk'ibaba ariko nyamara hari igihe twumva agahato ibidusunika kuva hirya no hino ariko ibyo aba ari ikibazo cyacu kuko
si nous avançons au même
rythme kugendana n'Imana iyo turi kugendana n'Imana icyo gihe ibintu byose bigenda neza Imana ibiduhe Imana ibiguhe ibiduhe twese kandi uyu munsi iduhe twese gushyikira ibyo byose iduha kugira ngo tubashe kurangurura ijwi ku mitima yacu idusunikira kuvugisha Imana icyo gihe tuzabona twavuze kenshi Imana ituvugishiriza mu kibwirizwa ariko twebwe masengesho tuvugisha Imana kandi umwami akatwohereza umugisha uyu munsi ntabwo twashatse gufata umwanya munini
en y réfléchissant la parole que le Seigneur Dieu a prononcé m'est venu à l'esprit tant que la terre subsistera
j'ai dit ngami natekereje
ryanjye la chaleur l'été et l'hiver
Dieu tu sais
la nuit ne cesseront pas
j'ai dit Imana
parole de Dieu
riho ntabwo amanywa n'ijoro bizashira ntabwo ikindi impeshyi bizashira kuko ijambo ry'Imana ryose ni ukuri
Dieu dit simplement fidèle Seigneur ta parole est devenue vraie devant nos yeux
uko byamera kose tujye tuvuga mana ijambo ryawe rya bayukuri imbere y'amaso yacu tuyishimire mbese niki kindi twakora nibyo yavuze mu ijambo rye yaravuze ati uko niko bizahora igihe cyose hariho hakiriho ibintu Imana iduhe umugisha twese cyane amen mwegerane imbere kugira ngo dusengere hamwe neza Branham yaravuze ati ntabwo igicaniro kikiri ahantu hamarira ahubwo hahindutse ahantu hindabyo twegere igicaniro dushimira Imana ku bw'ijambo ryayo twabwiwe turirimba niko dushobora kuririmba ngo nuhagiwe ibya ndegaga byose tubyizere n'itwacu wose tubiririmbire hamwe nuhagiwe ibyo nashinjwaga byose mu munezero nzamuhimbaza iteka we mukiza mfite amahoro n'uburuhukiro kuko amaraso yatwikiriye yakuyeho ibyari bindemereye nibyo ndizera n'umutima wose nizera umukiza ni koko ndizera nizera umwana w'Imana w'icyubahiro amen.